biashara kwamba nanipenda sana wala usilie. Siuzunike maibu nisikize, sana ndio kazi yangu mimi, usivunje imani kwa marafiki zangu mimi. Kukuona madu madu, wanani shubukia, wanani chekea. Wewe na mi, tudumu duniani mpaka mbinguni, yeah. Kwa nina kupenda sana wewe, amini baby sina mwingine. Amini baby sina mwingine. Penzi special baby, I love,
I love you.
Oh baby, I love,
baby, I love you.
Ni kisi basi baby, ni kumbati ya lady. Ni kisi basi baby, and now penzi special baby, I love.